walokunaweza okulero ne kizuri wante bitundu byankole ne Buganda ebisinze okujumbira okutwala abaana masomero ga senior alipote fulumisiddwa akakiiko kubenkanya mubuweereza Ecovantis Commission kyakasiddwa nti omuwendo guno gulina akakwate ku mungi bw'abantu abawangalira mu bitundu bino ku muwendo gw'abaana wakati emyaka 13-16 oguli okwo bukadde 6 n'ekitundu besanze nga bano bukadde 2-10 bokka bali mu masomero. Susan Atukunda omunoonyereza omukulu mu kakiiko eyasomye alipoota eno.
Naye kati tuyina abaana 4 million n'obugwamu abatali mu ssomero abatali mu lower secondary education yenu gye twogerako bano abaana baliwa ogenda okwesanga tetusobola ba accounting era kale ekituufu abamu bali mu vocational bali mu technical naye ate UBOS egamba tuyina abavubuka balinga 40-something% tebali mu ssomero tebali na mukola kati bano abavubuka tebali ludda wa ne wesanga nga twazuula nti nno abamu abawala baba fumbiza wakati w'emyaka 10-17 naye nga ate kino tekikkirizibwa mu ggwanga.